Zpushup.com.
Spice, your life mula wanu. I kono wole to mnyala wola wanu. Boshweza no mbige hanyi takila. Opo li zingazo kolo ka takila.
Shiano ya wukubwa mwila mbika mwona papata.
Ya bish.
Shumu mwena fene ni mkokota. Nole pene kele sana wakembo.
Ya bish.
Kumfuatu la popo kaviza vina kumona fishi ifyo.
Ya bish.
Ishkwela nishani nishutu mfuase.
Ya bish.
Selela, selela, selela. Ukali na ifunga nanyu fok telela.
Ya bish.
Selena kawa fika pelela. Mwala chimu tivecha mfumba mpelela.
Ya bish.
Ya papa.
Dimbi umona kwats mi ya kia fu.
La bishi
set. Mesho waleta nga pali ya baku. Tumine juicy ne mesho waleta.
La bishi
ninshi. Wamona kwati ninshi. Dishi isu ulepokelela disi. Ninshi nechi chale posa. Popeli ashe mwale mpangi lechi chali posa
poiki. Hey, hey. Welcome kuma komanda. Kuna daba ipompa kuba komanda.
Papa
datufuaika na kulanda. Muna fiasiki na shiba na fisanda. Takan champion tanke. That's nika bondo mpapate. Naka kanya mpape. Limbo samukade Kylian Mbappe.
Mamaja shieno ya wukubwa mwila mbika mwona papata.
Ya bish.
Shumu mwene fene ni mkokota. Nole pene kele sana wakembo.
Ya bish.
Kumfuatu la popo kaviza vina kumona fishi ifyo.
Ya bish.
Ishkwela nishani nishutu mfuafye.
Ya bish.
Selela, selela, selela.
Wakuma na moru kumukaka.
Kujika
wete beta.
Yes.
Chusu mpele kowe tata.
Natabwa
kumwela vada vekata. Ukuva mwona panapa ni we tata.
Nangi yobine kuya ntetu bine. Kofula mapine amano yepine. Hanso master nika miufoli vili. Chanso muka pokele na kumba miviri. Ule chen 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 chen. Ukafuwa po viposa senda. Mwona life kutini senga. Betendea bubo fintineka. Amaja shieno ya wukubwa mwila mbika mwona papata.
La bish.
Shumu mwena fene ni mkukota. Nole pene kenda sana wakemo.
La bish. Nimbo za wuzifuni kamubini. Nilingati makewe la ningo kata mapini. Munga chimo drifta buliki na pasini. Sinzi vokamba nga short skate niliko mini. Singine China mashiri wakupene nako. If you don't watch what you say ni nako. Hatibanga ni chilo rapa ni bakari. Don't make me laugh.
Cause neti bana makungu nika sifo afna mo unofundu kati levo pojis laka junior wana simi wiwa torono mushanga ma boss fauchipan boss cast joseph cast junior vice young cast nisef komanda 1 meter big ali komanda nicolas te kuluvuli wadi ela zokai bashtaloni stoku popo kana katu tamefe nasi mamti wakusomi wawa wakusoni
Young boys, Vapele, professional music.